me gusta Piu Piu Queenin.
No, my selector.
Zaven. Yeah. Ishina ni Zaven, aka Copalanina. Ganari wa umenga nari kupilanina. Yeah. Tabesuka sane sale chinua. No, walu azifi wamu chemba chinua. Fresh baby kunun kilasha. Pretty mother, nari bapesha. Yeah. My money ni chita tualasha. Mu inbox sala ni pasi ni mbasha. Baga shi salanga nende umaga chema. Broke nigga kuta nilo loka tega tema. Chemu itolo shita chaka nshitide bima. So before manifesto ufile wa ipima. Inotete ipi nunkechibe. Akachena ninja la maeshibe. No tiba de bose ledi nine. Dada wino echi nengo kwe banjine. Limo mula angufu isho kuchipa. Kunji minika kuma umyo ushipipa. Ata seka mwane nyuku ipipa. Na skinny kwa tika suba matipo. Nishipo wingi mubidi chansesha. Ukukosa nishimbi chapangwasha. Akalubido tekulanda chanasha. Wow, 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 wow. Vessels kwa tinine na embe shipao. Plani nema ule bali embao. Ukupete nomba di chilemba.